yande joyno wittodi min ta capanɗe tati nani habaruji men ni e fulfulde emin Oumou Oumar janganta on nder ko e kibaruji men ni hande en ɗiɗi lewru octobre duuɓi ɗiɗi e nogay e tati ni sukaɓe lokkol ni ko watta kamɓe million ji nayyi e feccere dawi jeehi lokkol noon nder jajir kaleydi Niger. Général ni Abdourahmane Tiani ni horejo CNSP ni yewtidi e hokkoɓe habaruji to wuddu radio télévision mo leydi noon ni woronje lewru septembre noon ni on keɓan fama dow mum. Yewtere men pindinon ni hande en haltana dow mana dawrugol leydi noon ni ko charɗo fantine dow mum tokkomi on tartira hande ni altine ɗiɗi lewru octobre ni sukaɓe lokkol ni e janguinoɓe dawi jeehi nder janguirɗe lokkol noon ni gaɗa poytiri mawni ɗiɓe kokka noon ni hultane hikkadi ni iɓe gaɗa sukaɓe lokkol million ji nayyi e feccere e ko ɓurta janguinoɓe ujunaji herme noon ni kan dawi noonni nder jajirka leydi Niger ɓe jeehi nder janguirɗe école noon ni. Kawoni ko ministre kawjiɗo e jandeji leydi docteur Elizabeth Sherif noonni o andini ko hikka ko fewdir ɗum kan woni hano hikka ni ano laamu kesu kan ngabbi noon ni ɗum ɗo harko ƴewata bayle ko waɗi ko natder tarik leydi Niger. Min jahan filinge ni nder région Tillaberi ngam heɓugo fama no jande lokkol ummori handen subana noon ni no horejo janguirde lycée wuro gonni o wi ɗum waɗirama nder laabi lobbi eno haniri noon ni nani fama ka Abdourazis Hamani o fantini jadimin Habibou Garba tawaɗo ton handen filinge.
La rentrée ça s'est effectué
mabito l'école ngol wadirama no wodiri gineji jangirde din ngaddama faadi jaddanama sukabe ben janginobe ben do fu ngari mohenno mabbe fu hebi talkuru ko sigila jande mudum denne miden bawi wiide handen oda jande no wawi fuddede ni wodi du no jangirde no andanade der leydi din sabu min bowi hebude mbar jari ko burbe ngengal der jande ana ko darta filla keɓol talkuru bak ko seri de ɗum ɗo ɗo nder janguirde CS mayyaki namay laaya do hemre min keɓana pecce capanɗe nayyi hikka o du miɗen eela ɗum ɓura noon e heɓande saɗɗormaji tawaɗi ɗin mo sola
relevé donc les défis.
En jahan dogon duccini gam hokkugo sembe dow jande ɓikkoye dewoyi nder département mo dogon duccini dow gattol jungo dental ko jes noon ni mo wuro gon kan sigili o sigila ko etol jande sukaɓe lokkol noon ni jehoɓe CEG noon ni fuɗo ɓikkoye dewoyi nafaka kaye ɗum woɗani hano ɓikkoye dewoyi noon ni. Abdoul Karim Harouna horejo hano dental ko jes noon ni o fantini jadimin Hawa Ousmane jaɗa ton dogon duci.
Lalli kuwa yau ya saka
seko Allah hande nimbe fu pami ko jande biddo debbo no wodi nafakaji mudum ko waddata sanne gamajum wadi ko hitande fu miden gada durwo mudum do der departement mo do ganduci harto jande lokol bikko inde oidom do hemre min kebana pecce chapande jeddi e jeegom wodi no min godi eto jande sukabe rewbe noni gattedo hitande fu der commune moduci on ko jangoɓe cuuɗi jeegom CMD noni e kaalol ko heɓa to keptol ɗum no woodi mbar jariji koɓe kokkete woɗi puɗɗuɗo no heɓa ɗum suka debbo noon ɗo nder commune on ɗum sabi bini ko miɗen mbar joɓe noonni ngam faamude ko andal no welsan
ilimiyanade on waɗi.
Asa e bitti on ni général Abdourahmane Tiani ni hokki lawol yewtida e hokkoɓe habaruji noon dow wuddu télévision mo leydi noon ni e ɗemgal jarmare e kan hawsare noon ni to o holli wiide ni ɓiɓɓe leydi Niger kamɓen hano ƴewata yaago yeeso noon neɗɗako hano leydi Niger e leydi France noon ni no ɗum laatoyto ɗum do ni hano hokkama gaɗa dilludu wakilo leydi France e orgal sojeji leydi France gomɓe ɗo nder leydi Niger noon ni ko horejo leydi France andini noon ni nder habaru goto onni général Tianini o fantini wiide ni France darni hano hawta gollida ko woni hakkunde leydi France e leydi Niger noni dow durwididde e pelle murtiɓe noonni nde lawol gotol gol ni o gacce ni hano jukkagol bongol gol fedde CDA o jantiɗo noonni ko fedde CDA waɗani leydi Niger noonni e waddugo konu sojeji noonni nde leydi men Niger dini gal laamu gum hano jippinama noonni fadde ni fa hankasen ni o waddi filla hawta gollida ko woni hakkunde leydi Niger Burkina kan e Mali ko ƴewata filla leyɗe Sahel. Nonon ni har ko ƴewata habaruji din ni ko ko habaru Samira Sabu kanko woni horejo fedde hano hokkol habaru do internet nonni dun doni fa han kaseni on nangama to police be nangimo woranje lewru September nonni to o tawa der baade makko o nanga nonni ben ni har ko ƴewata ni andi noro de ni hano min keba dun to koreji makko gon nonni warande joni andaka ko o faddana koreji makko do gala habaru makko nonni do wetcho bi en ni habaru ko hano hokko be habaru ji indirtebe reporter sans frontiere nonni ibe jama hano horebe leddi Niger nonni andina ko o faddana e fahan kasenu hebugo lawol ko charto makko yidata e makko gan hala nonni dun doni fahan kasenni o yofe der ko o yawi der habaruji deni sarusi durwi dore e jarul kulle bonde nonni de arliti nangi sukabe worbe jo e bikkoy dewo tato nonni be dubi sappo jo yago dubi sappo e jeddi nonni do fi jarde drogu nonni tobe nangida drogu on mawne wittineni dun doni wadi fi onni no wodi tan no bona nonni non doni har ko ciir wata hano jarul kulle bonde de yaru yarun ko cukalo pamaro goni no gada nonni taba bonka ka nonni der bikkoy dewo padda ko koyni be kebi dido godube nonni hano riedu nonni ka woni ko officiel de police officier de police Cheikh Ibrahim o fantini jadimin Abdullahi Mutari
min nangi cukabe jeetato worbe jeew e rewbe tato be dubi mu en tawte chaka dubi sappo e joyi yaadu sappo e jidi be nangama dum gan ibe jara wiwi taba bonka ka enda cukabe rewbe tato beedu no chawben hande wi e cukabe be jahay gartay no jara kulle choptinoje hakillo den gadum fa tawe cukabe rewbe der mabbe ko wela hebernan no wado du ko cukabe rewbe chawbe be endam bawa be nande ko e mudde seni debe gollanama nade Allah wonni be jippo jam ese babe beeni du nobe bawi jogoraade cukabe mabbe be enda deni irdu e bandu yaadi yeso der leedi meden di enda noy jagoore mayri la
horejo kawji horebe hano kawji be fi labal hano nyaman deji ko nandini be tawanoni jeddide wittineni der lumo tawani be nangi nebbele ko himbe nawtorto der defol nonni ko woda nonni ko be lildi sedda der majjan nonni nyemay gandun ewtini nani ko Ibrahim Namata Mosarusi de ko tawani o fantidi jadimin Idrissa Adamu
akwai wani mai da ya shigo
wani irin ne bango taute dan da region amin do tawa Nigeria dan wona dan yude bidoji oldi litreji laso e joy der mun dan wona dan lowe no winda do majjidu nebal lokasi himbe boyi no nyama neban dan enda amma handen der bidoji goti di enda irin ne bango wona no lowe dan woda himbe no chonir gal dun taykaki andude de idan nyawna neddo na dan nyawnata neban dan du neba boda gon rewbe nawtortobe neba ga enda no biya ko iga fi den gadamu dan wa hanu manol kan wana no tayni min bi himbe to codudan min lildan sedda e majjam ton enden nyame dan ewtini andude deni ko nyawna neddo no tawwe der majjam na tawa
sanadirori ni kida ko masu cuta mala hedaade
der jeddede ni hano cede nyaman deju ni buy takki non de lumo goyinga non de departement Birnin Gawre ko ferodiri e jeddire wittin non ni ko waddi don do ho yirnan kan woni hano keptol ko fudda no wade non ni ngam fama hebo nani ko jadimin alamin washer ja ton goyinga o yotidi e lumo bego
iro saki denir gonere ade
nyamande chonnami e halaka kaltenka kamannaje kese no dolube demuna sakundu sonata kena ujina jeddi e keme joy hande budi ujina joy ndu sonete warde ujina ji nay e keme jetati eden ba wiide cede nyamdu jippake
zabuga bisayatin mum
lumo wittimu tasal diyam nyebbe sonata kena herme la sogi didi amma hande ngal walana herme e woronja tasal diyam gauri lumo wittimu walana herme la suddidi jondo herme e lasso gan gauri heyri fuddi no wara
yo sinti ngaka
lekko samuni seyni
me wita kena seyni le jeddire wittinde e terde kamanaaje sonna kena buudi hamre e chapande joy amande jeddire buudi hamre e lasso woni ko sonna gauri keri du no don do lube hande e terde fotonde de sonna ta kena na buudi chapande joy demon du buudi hamre e lasso woni ko dun sonne tano
alhamdulillah
do ko ƴewata fi rafide na ku sobirde leydi Mali ni ko sakiti dun dun woni tan e dum beedo kipiteje ko pelle murtibe gonno gadana der kompaniiji han sojeji leydi Mali nonni ngam fama hebo wadi ni min jewtidi e hokko habar gondo andal do fi de na ku leydi Sahel Siddik Abba nani ko fantini jadi min tarnan Fuday Ahmed
fi
rafi keƴorande nagon no wonni hen e ɓeydorade yesso noon nder soɓɓirde leydi Mali ɗum Allah e rafi pamral natuɗo hakkunde gomnanti Mali e pelle murtuɓe ɗeɓe dakidinno junngo dow ɗerol to endal leydi Algérie. Ɗum du wari e ɓeyditade e rafi keƴorande nago tawanoɗo gam bawɗe gattaɗe nder filla durwi diggol e pelle murtuɓe no wawi renude ɓiɓɓe leydi ndi. Woodi du hunde noon ko ɓiɓɓe leydi ɗum ɓurta tampinde. Leydi Algérie to dekugol junngo dow potal waɗa kan hani tefude narral sengoji ɗiɗi ɗin fuu e heɓande o fi mosola gam renude leydi Mali yonay kadendam fa konu naata hakkunde mum e pelle murtuɓe ɗeɓe jekkidinno junngo dow ɗerol to endan Algérie.
Kenga Allah ni ɗum hanti nder gallu ñamey ni ɓeydol andal ni ko waɗana hano ƴeewoɓe latol bal noon ni dow fijirdeji pirtol ɓalli noon ni. Mosi Oumarou ni ƴeewowo latol bal no inditireɗo hano inditireɓe hano albitre en noon ni hano kiɗɗo noon natowo nder fijirdeji latol bal noon ni ko leyɗe duniya ko watte noon ni. O hokki hano sukaɓe ummatore ɗuɓɓe andal noon ni to ɓe inditiri sukaɓe noon ni hano inde makko noon ni. Gaɗani ɓe gaɗanama kokkol andal ko balɗe joyi ni iɓe kokke andal ngal noon ni komiti dow ardengal komiti hano mawɗo ko albitre en ɓe leydi Niger noon ni tawandir mbien fedde na mbien dental feni futta noon ni. Ɗum ɗoni fo har kasara ko ƴewatta fijirdeji pirtol ɓalli noon ni lawol sappo e yettati ɓere noon ni ko tefol jaaki yeeso ko handball noon ni ko leydi mbiyen ni waɗama hanti asoye waranji e lewru septembre noon ni. Far ɓangguede worɓe ni fedde hano garde national kamɓe keɓi hano nokkure aran noon ni denko gendarmerie national kan waɗi ɗiɗaɓo e faha sen AS police kan woni ana tataɓo noon ni. Far ɓangguira rewɓe fedde garde national kan woni arano denko AS stade noon ni denko AS laban de ñamey kan wari tataɓo. Nder yewtere min pindinol ni hannden ni min jewtatana dow ko ƴewata hano maana dawrugol leydi noon ni haala ka cilogo hano ɓiɓɓe leydi naabi en himɓe paamanayi iɓe hano nandina ɗum noon ni keɓtol leydi noon ni keɓtol hoore leydi noon ni ngam faama heɓo nani ko jaadimin Anise Karim o yewtidi e carɗowo Attaher Ahmed.
Ɗume woni dawrugol leydi?
La souveraineté a été
souveraineté nder faransire nder fulfulde mbiyen dawrugol leydi fodde no Jean Bodin windi famtiniri ɗum nder dewtere mum indirane fi libre de la république kan woni bawɗe ɗe leydi tawra dow fi dawrande hoore mum. O wi'i du gomnati leydi ndin kan je hawjade fi on wala du ko ɓura sembe makko nder fi dawrande leydi ndin enda e hoore mum sako teta ɗum gomnati o endan na heela bawɗe majju
heɗume dawrugol leydi jokki.
La notion de souveraineté
ardengal mayri ar nawtorade na mbien tugade dow golle suudu députéɓe mayri na golle cuuɗi kiite mayri ñumo région on enden na jama are leydi ndi. Dawrugol leydi no tuugo du dow sembe mogol tawa nder juuɗe mum nder gomnati on e hoore
mum.
Moy hani jogade dawrugol leydi ngol?
Selon les systèmes qui existent
mo nder juuɗe mum fi dawrugol leydi tawa no feerudiri gan nder leydi ndimaral mum tawa nder juuɗe mawɗo diina jama are nden enden nder junngo deweteɗo fi on enden taweki. Maral leydi tawetengal nder junngo laamu tubal nder juuɗe laamiɗo on enden e hoore mum sembe dawrugol leydi ndin enden taweki. Dawrugol leydi sembe mum no tawe nder junngo fedde mayri go nde en gari sengo du fa hande maral démocratie ɗo du dawrugol leydi sembe mum no tawe e juuɗe cuɓaɓe leydi ndin enden députaku eko nandi titta na he juuɗe yimɓe leydi ndin enden e ko'e mum'en. Misali wakkati cuɓakiji jokkade na rafi jokkade laabi laamu leydi na moƴƴinde ɗati dewtere mara leydi ndin enden
waɗi.
To madalla ɗo min dannanto on habaruji min e fulfulde sey kettinoɗon habaruji ko hawsankore ko Mamma Ada yottinta kirten to jam hirti.